Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ulungile Jesu uyohlezi elungile ungunkulunkulu ngempela ulungile eshala uNthabiseng ya uNthabiseng khabane ihambe njalo ke i three songs in a row phambwakhe sibusiswe nguTod Dilani ya uTim. Victory belongs to Jesus. Walandelo sibonelo ethi kwakumele ahlushwe yebo ukuze siphile ukuze sikhululwe ebugqileni besono. Silabantu esiyibo namuhla bazalwane ingenxa kabani kaKristu. 18 after 3 o'clock njoba ngishilo ukuthi uma ngibuya ngizobeke engino pastor Mdluli. Hey bazalwane, yazi thema ngena la ngamfanisa na someone. Ngambuka kai angazi ngibuke kangaki mhlawumbe abo sisters kwasibani and nabo mhlawumbe abazi sasawubona mfundisi
sawubona ncike yenkosi
unjani
ngiyaphila ngingezwa kuwe
amen ave umuhle
ngiyabonga ngiyabonga
bazalwane hairstyle hundreds, the dress hundreds,
oh my god,
makeup hundreds,
amen.
Konke nje, yeah, 100 over 100.
Hallelujah.
Siyabongela la
ekhaya. Amen.
Ungaba bingelela emakhaya.
Ngiyabingelela emakhaya ngegama lomfelo uJesu Kristu wase Nazareth.
Amen.
Hallelujah.
Amen. Mhlawumbe singakaqali ke ingxoxo yethu. Ngicela sibeke nje esithombeni ukuthi ungubani uPastor Mdluli?
Umama Mdluli igama uNomsa.
Ehhe.
Yebo, usindisiwe umntana kaNkuluNkulu.
Mhm.
Angeke ngilikhohlwe usuku lapho ngathola uJesu khona, okanye la inkosi yamakhosi yangithola kwaku-1994. Mhm. Ngisebenza e-Trade Center endaweni engekho right. Ifungasho njalo kodwa ngathi nangiqeda ukusindiswa kusho ukuthi kwenza yena uNkulunkulu ukuthi ngibe ngibalwe nalabo abaretrenchwayo ngoba bekebona ukuthi akangifuni kuleya ndawo ifungasho njalo.
Yeah.
Amen.
Ukukhula laphi?
Ukukhula.
Ehhe.
Ngikhulele eThema ekwaThema.
Oh.
Springs ekwaThema. East Rand. Rest in peace.
Kuthiwa the land of the wise.
Hallelujah. Ukhulela lapho ngase sengiyashada ngo-1990 nobaba uMdluli o-apostle namhlanje ngiseva under ibandla kuye under ugcobo lwakhe.
Amen.
uNkulunkulu wasibusisa ngabantwana abawu 3 abafana bayi-2 nentombazane eyodwa. Kodwa ngathi nangifika emshadweni ngathola kaMdluli bathi indlela benza ngayo bazongipha umntwana. So ngafika ngathola umntwana ona 3 months. Bangipha yena ngamkhulisa umntwana uSibusiso nanamhlanje ngiso umama wakhe.
Hayi ngicela ume kancane.
Amen.
Bakupha umntwana?
Bangipha umntwana bathi yisimdluli leso mawufika angazo re-preparation ukuthi now so uzothola bethu abantwana ubesowazi ukuthi umntwana uphathwa njani.
Manje uma walengani
umama uyaphila kahle udla amabele.
Hayibo.
Okay. Ngamkhulisa umntwana, our first house sahamba nomntwana, oba nje umntana wethu.
Wow.
Kodwa wasishiya ke emhlabeni umama womntwana.
Ah.
Khulile uSibusiso ushadile nginabazukulu nje. Yes, so ngisho ngithi nginabantwana abawu 4.
Okay.
3 boys and a girl. Naye uNkulunkulu wasibusisa ngina 40 years ngathola uakhona. At the age of 40, the way izwe selo nakele ngakhona, ngikhumbula sise sibedlela ku check up. Usisto wayelapho ubiza amagama yakona mosukuthi next next mina basibiza ama ages. Hey sina bafika kimi ngathi 40.
Uyikhulumela phansi.
Ashalo phansi ngaveza imini ukuthi 40. Wathi sisikhulumela phezulu, khulumela phezulu. Kwaba yilonto leyo ukuthi izwe selonakele, usister ngathi bekazama ukungivezela ukuthi ku wrong ukuthi ngibe nomntwana ngimdala. Abantwana sebatholwa abo 17, 18 years. Ya, kodwa angiyacabanga ukuthi ngamsiza usister ngathi kubo bonke labantu abahleli la. Umuntu right ukuthi abe pregnant yimi. Ngoba ngishadile.
Yebo.
Yes, ngikhuleliswe ubaba uMdluli.
Aha.
So kahle kahle wena bemengabufaka isikolo kulabantwana njengoba uthi mina Okay, asidluleke lapho. Eh usindisiwe ke umama umdluli.
And ingane yafika i right.
Ingane yam I perfect.
Wow.
Kahle nje.
Uyazi le report.
Normal birth.
Yeah, le report yabo doktela sometimes inokuthi isilahlekise thina singabantu.
Amen. Amen.
Ingakho kumele si sikholelwe ku report kaNkuluNkulu.
Amen.
Kule yabantu.
Usister washo ukuthi amathambo aqinile.
Yeah.
Ngizosafara. Ey awami wathamba ukudlula la mathambo enginawo vele.
Wow.
Yeah. Wazela kahle nje umntwana. Amen. So sibonga umusa kaNkuluNkulu. So bakhona abantwana bayaphila bo4. Amen.
Ha, and then usemshadweni for how long?
Eh senza ngakhe count back mfundisi.
From
is
90,
it 34 from 1990?
1990.
Yes.
Telling Aki Gonji. I see Zenlapo. I'm
doing season up a car. I got too many
WhatsApp.
Too many WhatsApp from 34 lapho nje.
And yes. Mina ngazabo mama kuyiba abantu ababamba ama dates ukuthi you know sina how many years
inkosi yamhlambe nokukhula lokho
nokukhula
kukhula phela namhlanje ngina 58 years ngibonga uNkulunkulu
wow
ukuthi sina 33
ayi bo shaye khona ngoba ngishaye
34 33 yes yes
Hayi
nangicabanga ukuthi
uthi unangaki
58
angikholelwa
umamami washona ana 38 ngitha uNkulunkulu washona mncane umntana abantu
yebo
38 mina I'm 58 today
and ngekusho nje ukuthi una 58
ah siyambonga uNkulunkulu
wow
amen
okay sizoqhubeka ngodaba lwethu ithi ngicela ukuthi ngithathe nje ikhefu elincane and then bese siyaqhubeka usixoxele kabanzi nangale ministry uNkulunkulu akuphe yona
haleluya
ayenze kanje
looking for a daily dose of inspiration Radio Pulpit has got you covered follow our new WhatsApp channel and get inspirational content delivered straight to your phone from uplifting daily devotionals to motivational podcasts we have it all plus stay in the loop with our latest events exciting campaigns and all the news about your favorite programs and presenters to follow our WhatsApp channel go to WhatsApp or go to radiopulpit.co.za for instructions Radio Pulpit your daily companion keeping you in tune and in touch
do you need prayer WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Pulapula iRadio Pulpit ukhanyiseleke kweliliswe eliminyama. Zivulele ngokwakho iapp yethu okanye umamele kuradiopulpit.co.za. Siyafumaneka kuDSTV audio channel 882. Ukanti sikhona na kuOpenview 607. Radio Pulpit 657 AM. Umhlobo wakho wemihla ngemihla.
Kuwo wonke ama platforms sikhona bazalwane yawo ngangena ku Open View channel 607 ngena ku DSTV audio bouquet 882 pindu sithole na ku Radio Pulpit app ya ku radio yakho seku medium wave 657 umzile ke umam Nomsa Mdluli sinaye lana and we found bazalwane ye suitable helper ngiyibiza kahle ne
amen
suitable helper mhlambe ngiqale ngawe uma uzohlangana nobaba umdluli bowazi ukuthi uyi suitable helper yakhe yini
bengingaza ikho nencane futhi into beyibonisa
yeah
ngoba besisazikhonzela bayaye bathu kusonta besamsonto uNkulunkulu
yeah
yeah
Beningama church go.
Besama church go. Sisonta.
Yeah.
Nkulunkulu wabamuhleke sasindiswa.
Mm-hmm.
But bengakaze ngazi nokuthi namhlanje kuzothiwa mama apostle.
Mm.
Yeah, ukuthi uNkulunkulu uzosithemba ngalendlela ukuthi nathi kube nezimvu
yeah.
eziholwa yithi bengingazi isithandwa sami.
Mm.
Amen.
Iza kanjani ke insindiso kuwena?
Ngamthola uNkulunkulu uJesu wa ngise trade center njoba ngisho.
Mhm.
Kunosisi sasihamba naye ku transport A1 yena wayisevela isindisiwe.
Mhm.
Wang invite ke wathi ngicela uze enkonzweni yethu si nje kune conference. Ngakhetha usuku oluyi-1 ke ngahamba naye. I the first day kwangazuthi ngiyaqala ukuzwa kushunywayelwa. Not that la bengkhona ngizathu bekutheni but ngaqala ukuzwa kushunywayela uJesu. Kwaba nento uke weva kube nento ngathi kudonseke inwele. Kushintshe yeah.
Ama goosebumps.
Yeah, ngiyakhumbula kwakukushunywayelwa nje ngevesi nje li simple.
Yeah.
Amathambo.
Hmm.
Baya ngizile ke mina bathi amathambo yivesi le pirates.
Mm.
Angazi ke qiniswa kangakanani ngoba ipirates amathambo bathi mathambo uhlanganani iclub yabafundisi. Amen. Yeah, kwakuvule lelozwi umfundisi wayeshumayela lapho esho the way se amathambo esome omenga khona but uJesu uye ongakwazi ukuthi afake inyama aphefumule abesayavuka ngazithola ngiyelinye lalawo mathambo.
Wow.
Ngamthola nje mina ke ngomunye azange nga ngamela ukuthi kushaywe ingoma eserious kugidwe. Ngathi nje ngazibona sengiphambili. Bengayazi indaba ye altar call. But ngazibona sengiphambili. Umfundisi ubiza nje altar call dala ngiphambili mina. Ngimele nje ukuthi ngithi nabathu ufunani ngithi ngicela ukuthatha lo Jesu nami. Ngamthola kanjalo uJesu.
Wow.
Kwaku 1994 ngeke ngize ngilibale. Amen.
Sure.
Jesus.
And you know uma siku Christu ilapho qaphela khona ukuthi manje so uyaphila.
Amen.
Ngoba awusaphili ngendlela yakho.
Amen.
So uphila ukuya ngezwi likaNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu asiyala ngayo.
Jesus.
And you know ukuze ashiyele umoya ongcwele iwona umsebenzi wakhe loyo ukuthi asiguide ukuthi la ulahleka khona la uthatha off ramp okungasiyona aphinda
kuyincela kubuyisa
yes aha nansi indlela and akukholula you know sometimes sinokuthi silenze iphutha thina abazalwane uma sibizela abantu enkosini sikhuluma sengathi you know everything izoba right
right ku perfect
you know yes
amen
ama blessings azo uzowathola left right and center
hey inkosi yami
and kube ngathi manje siphinde sibakhohlise nangokuthi you know mo wenza kahle esontweni uthatha attend isonto wenza yonke lento
but it's not about that kani ngokuqala inkathazo ngoba umsukela ihlelela uSathane kani iqala inkathazo yes
ngiza lapho ke ukuthi ama challenges oye wabhekana nawo empilweni and then wambona uNkulunkulu wambona uNkulunkulu aphinda kuthatha ngesandla athi mntwana ngiyabona ukuthi uyazi uhluphekile
inkosi yami
usafarile now it's enough ithi manje kube yimini engenelela odabeni lwakho
hey ya bayaye bathi labantwana kuningi
ya
ya no kuningi ngikhumbula ekhuleni kwami khona ekhaya angivezi kabi mhlambe kuzosizakala nabo magodi abaningi ngamdluli mangifika bangipha umntwana loyo.
Yeah.
Umntwana wami ngimthola sesina 2 years i first born yethu yaka 92.
Mhm.
Kule 2 years bekunzima nakhona but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lapho bese angisho besonta besikhonza. Benginayo lento kaNkulunkulu. uNkulunkulu izwi kaNkulunkulu elithi wasazi sisamahlwili. Liyaphila. Ngoba benginayo lanto yokusaba uNkulunkulu, yokusaba into zenkonzo. So izinto zikaNkulunkulu. Guna lento lokuthi awutholi bantwana hey kusho ukuthi udadewethu athi that is why bakupha umntwana ekhaya ngoba uzothola abantwana kunini uhleli but uNkulunkulu emuhle ngayibona ichallenge mina
yeah
ukuthi what if ene mina ngikhule ngithanda abantwana abantwana estradini sethu abantombazane bebeza abagcwala ekhaya baqhine ngibayenze Monday ishaya babahle angibaphatalisi next nje ngithanda abantwana
yeah
bathi wena ukhulutha nabantwana ungahle nje kwenzeke ungathola abantwana nawukhula so nalento leyo lokuthi ugogo mina ngifike ekhaya kugcwele ke kwaMdluli unabo aunti bahlala lapha bomamncane bahlala khona intombi zihlala nabantwana wabo khumbule ekhaya ngiphuma esifomi mina ekhaya ngibonda lebhodi elincane nangifika kaMdluli bengibonda lelo msebenzi ngibela phezu kwesitulo ugogo angibonisa ukuthi kuze lingabi neyigaqa afune ukuqala ulenza umdoko so ngifuna ukuthini nangiza ku challenge i challenge yaba inkulu le ukuthi what if vela ngibathola abantwana but uNkulunkulu wangibusisa ngoba bazala uNkulunkulu amgcine ngoba usaphila kusele yena ekhaya kaMdluli ubaba bekuthi nangaba kwenzeka izinto athi umntwana wabantu naye lo enakasuma kodi so akazange uzochitha ama game la angisho benenza ama game ukuthi kule viki kupheka bani naye ungene gaming so i challenge kakhulu yokuthi bese nginale nto yokuthi angizuthola umntwana kodwa uNkulunkulu emuhle ngamthola umntwana ukuhamba ke nensindiso ngizokhuluma ngokugula ngiye ngagula kakhulu 2020 la abantu abaningi bashona khona mhlambe angazi sengiphambili kakhulu but iyo efike ishaye kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngokubonile ngakubona into enezinkulu uwa uvuka nami yaze ngijampayo umama washona ngimncane ngakhulisa abantwana basekhaya kodwa kuno firstborn ekhaya ke omfana besenzelwa isikolo thina ngenxa babona the way abantwana bakhona basekhaya ba clean ngakhona ngiphekela ubaba senza yonke lento le kodwa uNkulunkulu wangisiza estradini engikhulele kuso e rest in peace I was the only girl engazange ibe nomntwana ingakashadi kodwa ngibonga uNkulunkulu kuko kona lokho angijampele kule yokugula ku 2020 kwi covid ngaba nale abayibiza i severe covid ngoba ngathi bezihlukaniswa ngiyakhumbula mangizongena esibhedlela a day before bekunalento beyigcwele ukuthi umuntu wayesibhedlela ngeke abuye uzoshona hey sonke endlini besinalo nto leyo but ngahamba ubaba wangisaka doctor kwaba nezwi ngoba umoya ingcwele uthi nje kancane kwaba nezwi lithi uye esibhedlela nami bengiphuma endlini ngisaba ukuthi angeke ngiye esibhedlela ngoba sitshelwe ukuthi sishaya sifakwa ama injections a wrong ngaye esibhedlela masifika esibhedlela you know uNkulunkulu wabamuhle ngalendlela leyo ukuthi bese ngiyibona ukuthi nami ngibalwa nalabo abangeke ba survive ubufakazi bami kulento ka covid ngo day number 6 kufika u sister angisho bayachintshana makuchintsha ama shift u sister uyabuza ukuthi uphi u Belina ngengikhohlwe namagama abo uphi u Belina ngamtshela ukuthi ama file wa ama deceased angawahlanganisi nalawa wabantu abaphilayo uBelina vela athi no sister ngohambisa ekseni ngo 7 wathi nalela kamdluli lisasela ngiyamuva ngisempedeni all right idlule leyo ngizwisa ubhlungu bathi hayi umdluli uyaphila umdluli futhi bekathandaza kubuye abasekuseni udoctor ke manje udoctor abize sister Mathibela naye angeke ngize ngimkhohle ngathi mina utshele labantu ukuthi bathuse ama files wa ama diseased angahlangani nabantu abaphilayo wathi bawasusile nakeza la mina bengilala embedeni ongase festereni ngiyabona uyavula ama file walabantu enginabo ewodini elami uyalivula uyalivala ulibekela ngaphiceleni nakaqeda adlule athi ngicela nithathe le file ngathi ama file wama diseased niwathathe nohambisa angahlangani nabantu abaphilayo ngoba abantu bafa nje fast ngimbize ngishaye festere ngithi doctor ngicela ukubona uDoctor abangeni ke athi ayasivumela ngokwengena ngithi it is very serious aqoke kaqoke bagqoka nasiqathulo bayazivala angene vele wodini how can I help you ngithi mina ngicela ukubuza kuno sister izolo makashintsha ishift uthe why bangathathi file lam ngoba mina ngibalwa naba deceased nawe uDoctor ufika ukukhuluma same thing athi lo doctor wo on behalf of isibhedlela sonke mhlambe ngicela ukungasisho ukuthi siphi on behalf of isibhedlela sonke nabo sister bonke ngicela uxolo but ithi ngokuchazela ukuthi why ifike lapho kune term wanginika lo term manje mhlambe ukuthi bengisagula ngayikhohlwa na ufike kuleso stage leso sikunika 2 hours angeke idlule 2 hours ungahambanga kanga ngokuthi bese babatshelile casualty ukuthi i ward number 5 izoba nombhedo ovulekile because khona ozohamba i 2 hours vele izoshaya manje so ngimangazwa ukuthi mawukhuluma ukuthi uwe umdluli wena i 2 hours yakhiphela izolo
kanjani
ngathi uNkulunkulu ngiyabonga
kanti abazi ukuthi uhamba noNkulunkulu
kanti ngihamba nengadlangadla
wow
kuthe la ngizwa khona ukuthi nami ngathi ngeva ukuthi ngiyagula manje i-oxygen labasifakela ngathi angisakhoni ngamcela uNkulunkulu ngathi baba nayi into engiyicelayo kuwe umama washona ngisasemncane wena udecidile ukungipha umntwana sengimdala ngicela akhona angayifili lento engayifili number 2 zinengi izinto that has been prophesied phezukwempilo yami eziningi azikenzeki so wena izwi lakho uyalimela awukwazi ukungithatha manje ngifuna wonke lama prophecies ngihlule kuwe kwenzeke so ngicela lokho uNkulunkulu akwazi ukungithatha manje so ngambona uNkulunkulu lapho
ukuthi ngempela uyaphila
uyaphila Amen. Uyaphilisa uNkulunkulu.
Yeah, hey le iCovid bakithi. Yo, hayi yasimisa ngeenyawo. And you know cabanga nje kusho ukuthi mhlawumbe abantu abaningi ngoba basaphila manje ngiyacabanga ukuthi baye bafaka nefear kubona.
Amen.
Ukuthi like after 2 weeks uthe 2 weeks ne?
Yes.
Ubekelwa only 2 weeks and then after 2 weeks
uyaphuma uqedile lokhu quarantine kwabo.
Oh, hayi ukuthi uzoshona.
Oh, it's two hours.
Oh, 2 hours.
Yes, kune stage ofika kuso. Ma ufike kuso vele ayipheli 2 hours usafika, usaphila.
Oh, yingakho.
So mina udoctor uza ngakusasa uthi wena usiriche izolo le stage. Bekumele ngabe kudala uhambile, kanga ukuthi vele umbhedo wakho beba uvulele casualty ukuthi mabazama ukuvulela ngoba bekugcwele abantu bengena imibhede.
Yeah.
Amen.
So ingakho amathuna bekavuliwe ne?
Ah, Jesu.
Ngoba kusho ukuthi bese kubaliwe.
Kubaliwe. Awanqaba umusa ngomamdluli.
Wanqaba.
Wanqaba umusa.
Wow, siyambonga uNkulunkulu ngoba naku namhlanje sihleli nawe. Uzofakaza ngobukhulu
bakhe.
Ukuthi nakuloyo olele kwamanje embedeni esibhedlela.
Yebo Jesu.
Uthi ubona uNkulunkulu angafika akuthinta ngesandla sakhe and waphila. So kusho ukuthi today siletha i encouragement kuwo wonke umuntu olele embedeni.
Yes.
Ogive upile ukuthi you know what
lesifo kuku Jesu.
Yebo, lesifo esingiphethe ngimele nje ukuthi kushiwe ukuthi sokuphelile ngempilo yami. So
Amen.
Today njoba usho uthi cha. Uma engakasho
Jehova. Uma uNkulunkulu engakasho.
Yebo.
Amen.
Kusho ukuthi ungaphinde futhi uphile. Ibuyela futhi kulesa scripture yakhumbula leso sakwenza ukuthi usindiswe samathambo.
uNkulunkulu samathambo. Hey Jesu. Yingakho mawuqala ngingathi kuningi ungihleli la nawe ngibuya ku stroke.
A minor one I guess.
Umlomo bowula icaleni sideini la ka left la ka right. Inyawo belibendile ngayenza ngihambe amafizo ngihamba ama speech therapy you know ngikhumbula nabangikhipha kulowe speech therapy what a spontaneous recovery asqa asigaze sayibona into enje abantu obambe stroke nabo abaningi basase laba ka discharge no discharge abala isibhedlele mina ngiya attend njengama dates so ngambona uNkulunkulu nalapho Maunginakile kona uzobona ngoba lenyawo la ka right alikakabi that 100% but na unginakile kodwa na ungangibonanga ngishaya istile ithonga azuthi sifike namhlanje
into yanini le
into ya is it 2 years back
wow.
2 years back yes
sure uyazi uNkulunkulu simkhonzayo unguNkulunkulu weyimanga bazalwane sihleli nomama la bona uphuma ku covid ukuthi abantu abaningi abakwazanga ukuthi bandlule kuyona kwamanje ukhuluma olunye futhi udaba i stroke
amen
ikhona indaba labazalwane siyaqhubeka ngayo indaba nangu yasho Thembi Inkosi yeah uthi ikhona indawo ngicela ungalale nyaka sisiphondo sisahleli naye ke o pastor Mdluli kuze kuyoshaya u 4 o'clock
it's more than radio It's a way of life. It's 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details.
or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You're at 657 AM, Radio Caring. 24 hours a day.
Ngempela ikhona indaba uyizwile indaba isekuphileni indaba isekuphilisweni indaba ikumphilisi okuJesu Kristu njengoba ke umama efakaza la ukuthi bona wamphilisa uNkulunkulu inyawo selibheke le.
Hayi
namhlanje uyashaya isitiletho and ngimbonile ngena la. Uyazi uyanyathela bazalwane. And yo uNkulunkulu uhleze emohle ezimpilweni zethu bazalwane. Ingakho usuku nosuku uma sivuka sibonge ukuthi sigcinwe emseni wakhe. Ngoba nawe la uvuka khona umlomo utshekile ubhekele bongazi. Ukuthi uzovuka unjalo. Kodwa naku namohla ukuphilisile uNkulunkulu. So uthi nawe uyabaphilisa abanye
abaphile babeka ithemba labo kuThixo phela siyaphila abaningi kuya ngokuthi ithemba lakho likubani
yebo
angeke ukuthi ngoba kuphila uMamdluli ukhonza abani
ukhonza abani
uthemba nakukubi ubiza abani amen
hallelujah asikhulume ke ngale ministry
suitable helpers
amen so Lana ize kanjani le yini organization
movement
okay iqala kanjani
benginalento iminyaka nje siloko sikhonza ukuthi kuyaye ukuthi nakushunyayelwe inkonzweni kubizwa nama altar call sikhona lapho nathi sabafundisi nabantana bethu uNkulunkulu mayikhuluma ukhuluma nomuntu wonke
yeah
Uthola ukuthi izwi nawe liyakhlaba nawe ngokwakho ufuna ukushisekela ukuphenduka. Kokunye nawe uyafuna ukubeka izandla ngalento. But uphakathi kwabantwana bakho. And mawuzofika lapha kuthi altar call kusukuma umamfundisi iqala. Abanye abazalwane banalento ukuthi they think ukuthi thina si perfect asiguli. Asilwi asibi neimpi nezimpi abantwana bethu abenzi into ezi wrong so siyama super beings nje thina so omunye osasanda kusindiswa uyabona bathi abaphethwe I whatever bazoyibiza kusukuma umamfundisi iqala omnyu lahlekela ithemba okanye noma ngabe altar call bekweyani awusukumi ngizothini asiphile eqinisweni
yeah
asinaqiniso ngoba ngihleli ngiyazi ukuthi bekumele nami ngiphakame ngiyobeka isandla okanye ngiyothatha lento uNkulunkulu ayiyambulile ngomprofeti wakhe ngaleso sikhathi and kunalento leyo ukuthi thina nasabafundisi ngathi siphila kwi zone yethu sodwa bese kuvuka nalanto leyana yama competition and what not but ngicabanga ukuthi uma singahlangana sisonke nomunye abone ukuthi lokho kwenzeke enkonzweni yami mosi nalomfundisi nayifakaza ngako kusho ukuthi nami abama abazalwane kunomali okanye akusuka ukuthi mina ngenzi kahle but into yangithinta kakhulu ukuthi ngibona ngathi asiphile eqinisweni siphila ngazuthi everything is konke ku right now uma mfundisi konke ku right sibambene nje ngesandla nobaba umdluli konke nje kuyashelela mara sidinga isikhathi la masisodwa sizokwazi ukuthi kuphuma ubuqiniso baka mamdluli ngoba ngiphakathi kwabantu esisenkonzo esisentweni sisobizweni oluyi one sonke and angikho ebantwini abazohleka ukuthi how i ministry yakho idonsa nzima okanye how ni khonzele emkhukhwini how ni nabazalwane bayi 12 kodwa sakhane siyabafundisa into yafika kakhulu kimi ukuthi ngathi asiphile eqinisweni ngoba sifihla loko okukhona kithi ngaphakathi because sifuna ukuvela si right kuba zalwane sibaholayo bese asikwazi ukuba naleli thuba lokuthi nathi sivele siyophakamisa izandla phambi kwaNkulunkulu ngoba kwesisikhathi asithushaywa yomnikelo ukuthi uNkulunkulu uthi ngibabonile anginikeli awenzi lutho mhlawumbe nawe uyeva ukuthi yangishaya uNkulunkulu kwekufanele ukuthi ngabe ngiyenzile le mara angikwazi kuya phambi kwabantwana bami ukuthi baba nami lingishayile lingithole ngisesporeni nami ngifuna ukuphenduka angeke ngisukume kunale ngisho nje ngithi mhlambe ngiyayidlulisa nje beyinginoko ngiyizwa ma benza ngayo ijoke ukuthi kunomfundiso washumayela nje izwi labanamandla nakaqeda wathi ngicela ke bonke abomama abahlushwa abo babe emakhaya beze la ngaphambili ngizobabeka izandla ngezo bathi kwasukuma umamfundisi nesililo esikhulu kwaba uye wehlanga amadolo aphakamisa izandla yena umama kababa lo angisho bekashumayela lehlizwe wathi ngicela bonke abomama ebandleni bekakhuma nebandla lonke abahlushwa abo babe emakhaya beze ngizobabeka izandla uNkulunkulu uzosiza labo bababa laba kwasukuma unkosikazi wakhe ngizama ukusho ukuthi normally angeke uzuyenze leyo nto leyo but ngicabanga ukuthi uma sisivule la ngoba ngize ngithi suitable helpers kunezwi kaNkulunkulu ku Genesis 2:18 elithi it is not good for a man to be alone I will make him a helper suitable
yeah
so lasuka lapho ukuthi sama suitable helpers as pastors wives see that is why most of the times nalento ukuthi abazalwane banento ukuthi hey ubaba abafuni lo mama
yeah
bangazi ukuthi amandla tholakala kulomama ulomama okhulekela lo baba kahle
yeah.
or okhuluma okhuleka nalobaba
yeah,
so wathi uNkulunkulu I will make him a helper suitable so yingako kukwazi ukuthi kume ngoba si uNkulunkulu usithembile wathi sama suitable helpers so ngathi mina kunama female pastors kunama pastors wives
yeah.
wase sekuyafika kumukuthi ngithi asihlanganeni so sasisenkonzweni kwenye inkonzo eduduza kwamfundisi umyeni so ngabona kugcwele inceku zenkosi lapho nasihleli sidla ngavele ngabahlanganisa yafika ukuthi uNkulunkulu mangayenzi namhlanje le
yeah.
ngathi ngicela ukuthi sihlanganeni senze into enje into idate yaphuma lapho sakhipha idate kwaku 2018 ngi 15 zaka November iservice yethu yokuqala sahlangana nabafundisi abomamfundisi yaqala kanjalo ke ngo 2018 ngi 15 zaka November
i movement so lana nenzani uhlanganisa abo
abomamfundisi nabafundisi laba besifazane ya munye angisho vele upastor amen bese ke sihlangana njalo sihlangana ka 3 ngonyaka
okay
ngoba ngibalekela lento leyo ukuthi izinto ziba ziningi angisho siphethe amabandla but at least sika 3 ngonyaka njengamanje next week ngey 2 zika siku October ne ngethu sika October siyahlangana ngiyabamema abafundisi sizobe sise kulo Saturday siyakuyo
Saturday ya ka November
oh 2 November
yes
siya ku
2 November aha
yes amen ngiyabonga mfundisi ku 2 ngethu sika November on Saturday ngo 10 sizobe sise Siloam ministries ese Brakpan Amen so hlanganela lapho ngiyambonga nakhona uNkulunkulu uBishop Lazarus unkosikazi wakhe ngathi wathanda imovement le wathanda ivision wase sekayasho ukuthi ngicela ukuthi nanivala ngini host
wow.
so sithole lo yomusa nje ukuthi eSiloam bazosihosta nje yes sibonga uNkulunkulu so ikanga injalo ke iza kanjalo i suitable helpers
So ngiyacabanga ukuthi menihlangene ke ningabafundisi babomama kanye nabo mamfundisi ziningi izinto enikhulumayo ngoba empeleni nje challenges zikhona
amen
and esikhathini esiningi bahlezi bekhala abo mamfundisi and nabo abo suitable helpers babafundisi njengoba busho
uthi
uthola akuthandwa lo mama lo kuthandwa lo mfundisi ukundlula umama so mhlambe menihlangene nikhuluma esikhathini esiningi nikhuluma ngani and ekugcineni nisizana kanjani
usually siyaye sicele ispeaker
Okay.
Esingekho la ku movement. But engibabizayo ngiyabachazela ukuthi i movement is about what.
Yeah.
Bese ke ugxila lapho ukuthi ukhuthaza thina ukuthi singalahli themba. Ngikhumbula sasise si hoste umunye umzalwane umfundisi sise Davidton. Upastor Langa. kwaba khona umfundisi wayezile sim invitele athi ngiyayibonga i movement bese ngithi ngiyayeka bekunzima kakhulu vele ibandla nje bese ngishilo nje ukuthi ngiyayeka kumfundisi ngoba nasekhaya kukho right nasebandleni abazalwane ba blame mina but izinto engizithole la ziyangiqinisa ukuthi ngibuyele ngime ngikhumbule ukuthi ngibizo ubani angibizwanga abazalwane angibizwanga i ministry le bese ngibizwa uNkulunkulu so sengiyabuyela ngiyema so siyake sibe nalawo ma teachings ukuthi sihlambulukelane ukuthi mhlambe mangikhuluma i challenge yami uthola ukuthi omunye umfundisi uthi hey bengingazi bengicabanga ukuthi ngingedwa kule nathi kuna e common ke balaleli imali
Mal.
Ayi le common sonke sithi hayi ke umnikelo kodwa uNkulunkulu emuhle siyaqhubeka yona siyalishumayela ivangeli kodwa uthola ukuthi masikhuluma sonke sithi hayi bazalwane hayi nathi kunjalwe kodwa sizolishumayela ivangeli angeke size sithule but ke siyasizakala ngoba siyaba noxoxa and siyazana njenganamhlanje ngithole umusa ngakhashwa uPastor Zikalala besingazani but namhlanje we are sisters ngithena ngithi ngizalana angina transport wathi mtanise ekhaya ngeke uhlupheke ngingekho so ngishela ukuthi siyakwazi ukuthi nangaphandle kwe movement sesiyazana sesiyasizana siyamemana uyakwazi ukuthi nakune ministry engathi ngathi kunento lekhaya ebandleni and siyathola ukuthi ku fivefold ngathi umamzikalala u strong la ngiyamcela ukuthi ngizoba nenkonzo so ngicela ukuthi uze uzoba i speaker so siyasizana kule yondlela leyo and kunalento ukuthi angisho kugcwele ukuthi aba kunalento yokucharge nantontontoni efuna ukuhlangana ne committee lami mina ngiqala ku 15,000 and so on so ngikhuthazana nje ukuthi akuhambe ivangeli yes you honor i gift ekumuntu is just an honorarium mara akusukuthi siyabhadala so ngishelo kusisinda sizana kuloko ukuthi mangaba ukubizile umama umdluli uzobonga lokho bazobonga i gift ngoba we have to honor the gift mara hayi ukuthi sizokunika 100,000 amen so sisi family ngaloko amen ngibona kancane isithando sami isikhathi ngathi siyaphela ngisho ungibekele nesikhathi la
Yes,
sesilimele kancane. Kunale engicela ukuthi ngingadluli kuyo ngoba ngifuna ukumemezela kuma ntombazana uNkulunkulu kunenye ayibekile ministry kimi yama young adults. Labo baby mama stress lezo. So ngiyibiza iYamik.
Okay.
Young adult ministry in Christ. So mangibabiza ngiye ngithi bring your own cooler box.
Okay.
Come as you are. So ngikhumbula sasibambe ngo August sasibambe ngo 2016 20 August amen beza abantwana babantu lapha yana ngithi mina kuna 6 eyathatha uJesu oyiwani wabo sikhonza naye manje enkonzweni
amen
benza yonke ngoba kuba nalento ukuthi beze namakhula box wabo ene ngiyaye ngifune indawo njenge park le ndawo abazijwayele beze baqoke lento zabo abazigqokile kube right and then bese kusha izwi ukuthi some of you azange aniphuzi ngoba benifuna ukuphuza kube isimo esikwenza ukuthi ngifuna nje ukukwentsha this lobuhlungu lobu ngithi indlela bekungayo bebekhala mara bayi 6 bamamkela uJesu lapho
amen
oyi-1 ngikhonza naye namhlanje umntanami enkosini so ngizoyenza ukuthi unfortunately bengakayikhiphi date for next year but aba mangiyenzile kulabo abaseduze sizoyikhipha na ku Facebook ukuthi beze ziyasiza lezo inkonzo kakhulu
noku create a safe space for bona because abanye abazi ukuthi kumele bakhulume nobani ngoba uma mhlawumbe ukhuluma izinkinga zakho bazohlekwa
yes abanye bafila bangamkelekanga nasemabandleni ukuthi nabangena nje siyabajaja ukuthi lo uphuza utshwala so lengibiza I come as you are uThixo yena maseli uthi umhlabelelo izwi la ihlaba inhliziyo yami Langi boni sugwetuka kwam so izwe lizohlaba inhliziyo
yo ngiyayithanda lento iqalayo mama ngobani ngoba sometimes yebo kuhle ukuhlanganyela kwethu kwabazalwane but sithini ngalaba abangakamazi uChrist ngoba always it's us
amen
you know and thina siyalaza iqiniso
ama conference ugcwele thina
ugcwele thina so siyofinyelela nini kulabo ngoba bona nje futhi abayingeni indaba ukuthi angithi khona manje une conference
amen
umama ongasindiswa ukuthi unyokwenzani
unyokwenzani
uyayibona
amen
so I'm glad ukuthi uqale enye futhi movement efana nale ukuthi come as you are
Jesus.
And then noma efika akazojajwa umuntu ukuthi ayi wena la again abantu abafana nawe
amen
and uthabeze nawo makhula back
hayi makuma kuyinkonzo vele lesiyenze siyenza ngama kusuke kuyisaturday ngithi
yeah.
Bring own cooler box
yeah
bagcina abaliphakamisile iglass
we
bajike nabo omunye uba nenkana athi two sips
Yeah.
Mara ngeka lo kwavula lawa manje izojika igcwele ikhula box.
Yebo ngoba umoya ongcwele uyabafinyelela lapho.
Amen.
Wow.
Jesus.
Okay so uthi ngomhla ka 2 November.
Amen.
Eh nizobe nisesilwam isilwam ne?
Asylum.
Asylum.
Yes,
a word of truth eBrakpan.
Yes. Amen.
Abayazi eBrakpan kungale is it 2nd or 2 Low Street? Etal Park ne?
Etal Park yes.
Yeah, extension 9. So bafundisi babo mama nabo mamfundisi wozani la nizothola usizo. Ningakhali ninodwa. Thole imicamelo imanzi.
Jesus.
Uthole umamfundisi uma uthi uyamhaga. Akuhakeki.
Akuhakeki.
Ngoba kubhlungu
laphakathi.
Yey.
Yeah.
Yeah.
Amen.
So hozani bo mamfundisi siyazi ukuthi ke nithwele kuningi. So nayi iplatform umama anivulela yona ukuthi asikhulumeni.
Jesus.
Letha ama issues wakho and then yena uzokwenzani uzokupha i-tissue. Uyazi kuhle ukuthi ukhulume indaba zakho ebantwini owazi ukuthi ekugcineni kosuku abazohlekisa ngawe.
Ngawe.
Uzothola ini isixazululo.
Jesus.
And now you know mophuma lapho ukuthi okay ngizokhuluma nomamzika lala ngizokhuluma nomamteboho. Ngoba nabo baya understand isimo engindlule kusona awukhulumi nomuntu ongakandluli lapho ngoba uyena loyo ozohlekisa ngisimo sakho
uyahlupa umuntu ongadluliswanga
yebo
uyahlupa umuntu ongadluliswanga
so nayi indaba bo mama mamfundisi nabo mfundisi but i theme ithini claiming
our identity
yes Amen. Ladies pastor and pastor's wife niyamenywa kule conference ngomhla ka 2nd November ngo 10 ekseni and then for more info ba contact abani
ibhaliwe lapha ku poster but banga contact mina 076 779-2298
076 779-2298 ubhala nami lapha ekhaya ne uyazi ngithe nje ngiyenze ngamabomu ngingavuleli incingo ne ngoba bengibone ukuthi isikhathi sethu sincane nyeke sikwazi ukuthi sikhulume yonke into esifuna ukukhuluma so ngathi hayi abame kancane so uma bathanda ukwazi more ngayo le conference ya ungashayela ku nayi enye number bazalwane 078 615 0457
Amen.
Yeah. Noma ke ungashayela ku 076 779-2298.
Amen. Le enye ka Pastor Felbrook bazomthola.
Le ka 078.
Amen.
Okay. And then iminyango izovulwa esikhatsini ngo 10 ne?
Ngo 10.
Ngo 10 ekseni. Sho. Amazwi akho okugcina ungathini kuwo wonke umuntu olalele?
Ngingathi uJesu uyabuya.
Mhm.
Yeah, uJesu uyabuya ubona ngezinto ezenzakalayo. Kwangathi singasondela simkhonzeni uNkulunkulu kakhulu kunakuqala.
Yeah.
Siyeke ukudlala ngoba siyadlala. Wayethi omnye umfundisi inside the church of God there is another church.
Yeah.
Because abantu bayadlala. So masimkhonzele uNkulunkulu kwangozithi siyafa namhlanje. Siphile eqinisweni likaNkulunkulu. Bafundisi bami uNkulunkulu sibize ngecebo lakhe. Angeka sibize bese uyasiyekelela. Asiqiniseleni siphokopholeni emgomeni siwenza umsebenzi kaNkulunkulu in season and out of season.
Yeah, ukhulumile brother Enigma.
Amen.
Yeah. Follow me, no brother Enigma.
Yo.
Uthi uJesu uyabuya.
Uthi uyabuya uJesu.
Uthi ni ready yini bazalwane.
Amen. Hallelujah. Uthi nje thina sifaka ama false teeth.
Hey.
Zulu selivaliwe.
Hey mfundisi wami, yabona le inwele oyifakile leso. Ha, usenkingeni, I'm telling you.
Hayi,
usenkingeni ngiyakutshela.
Amen.
Okay, siyabonga mfundisi wami. And ngathi kungahamba kahle ngomhla ka 2nd November uma u around e East Rand u around nje e Gauteng o uphuma la uphuma khona and then ungakwazi ukufika fika mfundisi fika mamfundisi nayi i platform evulelwe wena mfundisi wami may God bless you and uqhubeke nje nokulisabalalisa leli vangeli
amen ngiyabonga nami kakhulu ukuhlonishwa izulu ukuthi ngize kule ndawo uNkulunkulu aniphakamise njalo nani nilihambisa njalo ivangeli kaNkulunkulu and God bless you too
amen
amen
asimphelezele la umama ngomhlabelo ka David Malatshi uthi ngikubonile uhamba nami emveni kwalomhlabelelo ke ngizobe sengi sesiqhubeka sixoxa udaba lwethu no apostle Joseph Mbulawo kanye no prophetess Josephine Epitswe Mbulawo today sizobuka ukuthi i role ka mama iyini emshadweni i role ka baba iyini emshadweni ngicela ungalisusa iphondo lakho liqhubeke lihleli ku AM 657
Give your faith wings explore life with 657 AM
Do you need prayer WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter and download our podcasts today.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.